dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.
Iri nijwi rya Amerika ryumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. N'ikiganiro dusangire ijambo mugezwaho uyu munsi nanjye Etienne Karekezi. Mwese ndabararitse. Ejo bundi kuwa kane, inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU yarateranye mu buryo budasanzwe. Iyo nteko yari yobowe na sekretari wa leta wa Amerika John Kerry. Ibiganiro n'impaka iyo nteko yagize byibanza hanini ku kibazo cy'umutekano n'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika, cyane cyane ku karere k'uburasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro cy'uyu munsi natumiye impuguke zikurikirana ibibera mu karere k'ibiyaga bigari. Mu bashyitsi twatumiye uyu munsi ndahera i Kigali mu Rwanda turi kumwe
Frank Mwine, nkaba nkurikirana amategeko na politiki mpuzamahanga.
Ndabasuhuje bwana Frank Mwine, murakomeye cyane.
Raho Etienne, akazuba ni kose hano i Kigali.
Mukomere cyane no kukomeza mukakota mu burasirazuba bwa Kongo twatumiye.
Ni Enoke Rubiranga Bufi neza, ngomokari ya muri Kivu y'Epfo. Nakurikiranye kenshi ibibazo byakomeje kuhabera muri aka karere k'ibiyaga bigari.
Ndabasuhuje cyane bwana Enoke Sebineza Ruberangabo, murakomeye.
Turaho, nibisanzwe.
Nibisanzwe. Ku mugabane w'Uburayi turi kumwe.
Nabimana Theoneste, nkaba ndi mvuguke mu by'amategeko mpuzamahanga n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu.
Ndabasuhuje bwana Habimana Theoneste, murakomeye namwe.
Mukomeye, mukomere cyane.
Reka mbahereho bwana Enoke Ruberangabo, iriya nama ya ONU yabaye mwe aho mwari mwitezeho iki mu by'ukuri?
Murakoze kudutumira kugira icyo twavuga ku bibazo zari iwacu mu burasirazuba bwa Congo. Iyo nama iri mu nama zikurikira izindi nyinshi zabaye ku bibazo z'urudaca zo kururiya mupaka wa Congo n'ibihugu bipakanye u Burundi n'u Rwanda na n'Uganda cyane. Departement d'État ya Amerika yari yamaganye u Rwanda ko rugomba kuvana abasirikare ba hariya. Iyo nama yabaye iminsi ishize, rero twizeye ko Abanyamerika wenda ubwo ibibazo babijemo n'imbaraga zabo n'igihugu gikomeye cyane, twizeye ko biriya bihugu biri muri ya ntambara y'uburasirazuba bwa Congo wenda byakomeje afana ko ariko ndumva amahanga yose akomeje kwemera. Twizeye ko hari icyo zamara kuko muri politiki mpuzamahanga ibihugu nka biriya rero iyo bifashe pozisiyo turumva wenda hari icyo zakongera zakozwe bikorwa, cyane cyane kuri ariya amasezerano yishe akoru kadere yasinyiwe muri Addis Ababa mu kwezi kwa kane.
Mbaye mbashimiye Enoke Sebineza Ruberangabo, reka tube duhiniye ahangaha mvugane na bwana Frank Mwine mwe aho i Kigali mu Rwanda. Iyi nama mwabonaga hari icyo yabasha gushyigura navuga cyangwa se kuba yatuma gihinduka ku bijyanye n'akarere k'ibiyaga bigari?
Urakoze Etienne. Ikibazo burya cy'amanama ya ONU, amategeko mpuzamahanga, burya hanini ngiye uko mbibona ntajya ikibazo, ntajya kumuzi, ntajya kumva n'imvano y'ikibazo, aho gusanga ashaka umuti w'ibyuririzi by'ikibazo. Ugasanga rero aho kureba ikibazo gituruka kugira ngo ikemuke, ibyo bintu ako kanama gashyizemo ku isi we n'indi zindi nama mpuzamahanga usanga zijya mu byo nanakwita, urabona ubukorone uko bwaje n'iki byose, ibyo bintu bigenda bigaruka ukavuga ugasanga bya bihugu n'ubundi biracyari mu nyungu zabo bwite, aho gukemura no kureba ku bibazo by'abaturage abo ngabo bafite ibibazo aho bashaka gukemura ibyo bibazo mu karere nk'aka karere kacu k'ibiyaga bigari. Urumva rero jyewe izo nama siyo ya mbere ibaye, si n'iya kabiri, ariko jyewe icyo navuga Etienne nuko nibahe umwanya w'abarebwa n'ikibazo, barebe ikibazo ko giteye cyakemuka gute, abo b'abanyamahanga rero bo baze nyuma bunganira. Uranabibona mu karere k'ibiyaga bigari, gusa no mu turere twa Afurika usanga hari n'icyane ikibazo, baba ari tuvuga ngo bashingwa ayo amategeko ntabwo ari kuba yubahiriza Etienne.
Iye ndabashimiye bwana Frank mwine ikigari mu Rwanda mwe bwana Habimana Theoneste aho mu Bufaransa iyi nama mwumvaga mu byukuri murebye igihe ibereye murebye urwego yarimo hari icyo mwari mwitezeho mugira muti cyarabonetse nticyabonetse mwatubwiraho iki
ya nama inkuza ya ONU nuko twakunze kubiganira kuri kiriya kibazo cyo mu karere k'ibiyaga bigari nuko harimo akajagari nongera kubigarukaho no mu biganiro byashize nuko ONU ntabwo ifite ingufu zihagije zo kuba yakemura ibibazo ahanini birebwa n'ubusugire bw'ibihugu nubwo ari cyo yashyiriweho 1945 urebye ikibazo cyo muri Congo ukuntu giteye nuko hari intambara zirebwa n'abenegihugu ubwabo mbere na mbere ntabwo rero ni igenda ifata ibyemezo ntigire nko muri iyo nama baravuga ngo ivuga ko u Rwanda rwashyigikiye M23 ariko ntihamya ko ari u Rwanda yaba iyo nama yari kuvuga ati ni u Rwanda nubwo na Amerika yabivuze ariko Amerika si ONU Amerika ni igihugu kimwe ONU rero yagombye kugeraho ivuga igashaka ibimenyetso niba ari u Rwanda koko rushyigikiye uriya mutwe igahera ku mategeko agenga iriya nama y'umutekano ku isi abuza ibihugu kwivanga cyangwa gutera ibindi ibihugu by'abaturanyi gufasha abarwanyi babishyigikiye hari ibihano bifata muri ibyo byose rero ONU nta mwanzuro ifata ugaragara ahubwo Amerika nk'igihugu gikomeye kimwe mu bihangange nicyo gifata icyo cyemezo ariko nabwo bikazatera ingorane kuko kugira ngo icyemezo cy'inama y'umutekano kigerweho ku isi nuko bya bihugu bitanu by'ibihangange byose biba byabyumvikanye iyo nama rero ngimbona nta mwanzuro uhagije yafashe
buriya nk'uko Frank yaravuze ati si ya mbere si ya kabiri si n'iya nyuma buriya hazajyaho izindi nama ariko bwana Enoch Rubera ngabaho mu burasirazuba bwa Kongo mwe uko inama zitinda uko nta mwanzuro ufatwa abaturanyi banyu inshuti zanyu abavandimwe imiryango yanyu irakomeza gutikira mwe aho mwumva hari ipfundo mbese hagombye kuboneka umuti w'ikibazo nkamwe aho ngaho muri Kongo mwumva umuti nyakuri wava hehe
nakoze umuti w'ikibazo wema niko nabo bagabo babivuze mu ruhande rumwe nuko igisubizo cy'ikibazo cyakagombye kuva muri aka karere muri ibi bihugu bituranye ibihugu navuze u Burundi n'u Rwanda n'Ubugande na Kongo kuko ubushake buhari amahoro yaboneka kuko igihe guverinoma ya Kongo ishinga amasezerano na CNDP u Rwanda rukajyana ngombwa rukaza kumufungira mu Rwanda na Mutebutsi nubwo wenda zagaragaza ko abo bagabo bafungiye u Rwanda mu buryo nabwo budasobanutse basa n'ababitswe kuzagira icyo bazakoreshwa ariko imyaka itatu yarangiye M23 itaravuka hariya kuri uriya mupaka na Kivu ya ruguru n'amajepfo twabonye agahengwe dushobora kwita ko yari amahoro atangiye kuboneka kuko na ziriya gurupe arume zindi uretse ziriya
Enoch turamubuze telefone ye iracitse ariko turakomeza mwihangane gatoya bwana Frank mwe naho ikigali mu Rwanda u Rwanda rutungwa kenshi agatoki ko rwaba rushyikira uriya mutwe M23 ariko u Rwanda rurabihakana mwe nk'iyo muvugana n'abantu aho ngaho mu Rwanda bakumva uruhare guverinoma yabifite mu mutekano mu kibera muri Congo hari abumva ko ingaruka zakomera cyane zishobora kuba zagira ingaruka ku banyarwanda ku buryo burambye
urakoze Tiene ubuze uti batunga agatoki ariko burya gutunga agatoki ni ukuri biratandukanye burya icyo maze no kubona muri izi raporo za bamwe banavuga ngo hari raporo ni yavuze kuri iki n'iki urasanga nk'ejo bundi numvaga raporo bamwe banavuga bati harimo amakosa yarakozwe ngira bumwe basaba n'imbabazi bati amakosa turasabira imbabazi n'ejo bundi muri ya byegeranyo bya Human Rights Watch wa muryango mu by'ukuri umbaje uti ese mu Rwanda hari ukuntu babifata hari agaciro babiha hano nko mu Rwanda abantu barabimenyere ko ari ibintu ya miryango ivuga ikavuga ibintu nk'ibyo ngibyo ndetse bakanavuga bati se ibyo bintu bifite ibimenyetso bifatika ugasanga rero mu by'ukuri nta muntu washobora kuvuga ati iyi miryango umuntu ibyo ivuga nibyo kubera ko ahanini cyane iyi miryango hari abantu binakorera abantu biranazwi haraba bayi amafaranga gukora nibi ugomba kuvuga nubwo ugomba kubivuga kike kuyerebye ibintu politike mpuzamahanga usa nkaho ubona ibihugu bikomeye haracyo babishaka muri Afrika. Wowe rero iyiba icyo kintu bashaka muri Afrika udashobora kukibaha harahandi bagishakira.
Iyo ni ingingo imwe bwana Frank mwene mugarutseho. Bwana Habimana mwe mu magambo yavuzwe ejo bundi mu muryango w'abibumbye nka sekretari wa leta wa Amerika John Kerry ndetse cyane cyane bigarukaho na n'umunyamagambo mukuru wa ONU Ban Ki-moon wagize ati ibihugu cyangwa se impande zifite uruhare zishyigikira imitwe y'inyeshyamba irwanira mu burasirazuba bwa Congo ko bigomba cyangwa se ko bagomba gukirizwa ubutabera mpuzamahanga ndetse bagafatirwa n'ibihano byo mu rwego rwa n'ibihano bijyanye n'inkunga byabonaga. Aya magambo ya bwana Ban Ki-moon umwe mwayumvise mute bwana Habimana?
Jo Ban Ki-moon yavuze yabihereye kuri pozisiyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko icyo tugomba kumenya nawe uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri politiki mpuzamahanga ya Amerika ari nayo inanagenga aya mategeko mpuzamahanga kenshi tugenderaho icyo bita rurili politiki cyangwa se realisme mu Gifaransa cyangwa se ibintu bita internationalisme n'abanyamerika babishyizeho kuva muri 1917. Ni ukuvuga ngo rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo akenshi hariho abademokrate icyo hano mu Bufaransa bita ragoshe baha agaciro cyane raporo z'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Niyo mpamvu iyo ari Human Rights Watch yatanze gahunda mu Banyamerika ni ukuvuga ko biba byavuzwe n'abaturage ankete ziba zavuye hasi naho yari guverinoma ziri hejuru za guverinoma muri Roheni ni kubera igizwe na za guverinoma ntabwo guverinoma irega indi ko zose ziba zifite amajwi angana kimwe na hano ubungubu yo hari abo bita ragoshe babiha agaciro. Ubwo rero ni ukuvuga ngo niba raporo yaratanzwe na Human Rights Watch bayiha agaciro, gusa ikibazo twareba ni uko kariya kajagari kari muri Congo uko hagati yo kurenga imipaka yo kujyamo ku Rwanda, Burundi, Uganda nibyo biha icyuho gutuma imiryango itegamiye kuri leta zo gukora izo nkete nuko haba habaye akajagari. Ubundi kadahari leta zikumvikana zigakemura ibibazo ntabwo byagenda gutyo. Ubwo rero politiki ya Amerika ishakisha ibimenyetso muri raporo z'imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ndeka rero ko Ban Ki-moon nta yindi pozisiyo nayo yafata kuko baba bamubwira bati oye nibyarabananiye none twe dufite ibimenyetso kandi Amerika akaba ari imwe mu bihugu by'ibihangange.
Ndabashimiye bwana Theone Simana. Magarukiye gato Enoch Rubera Ngabo, telefone yanyu yaricitse ariko mwagarutse kuri telefone Enoch. Alo Enoch, turumvikana? Bwana Frank mwine mbagarutseho ku ruhande rundi mwakurikiye cyane amagambo yakomeje kuvugwa muri iyi minsi ishize uretse inama yabaye ejo bundi ariko ziriya ngabo nshya za ONU bise Brigade Intervencionale zo kuva zigeze mu karere k'ibiyaga bigarara mu hafi mu mujyi wa Goma hari amagambo yavuzwe hagati y'u Rwanda na Tanzania. Mwe iyo mwumva amagambo nkariya n'ikibazo cy'umutekano gikomeye kiri mu karere mubona bishobora kuzatuma intambara yindi yaduka muri kare karere bwana mwine?
Urakoze cyane. Urabona muri mu byukuri burya sinzi ko intambara ikemura ibibazo, sinzi ko n'abantu bakwihutira kuvuga intambara, sinzi impamvu abantu bayitira bavuga intambara n'iki byose. Amateka yerekana ko burya intambara ntabwo ikemura ikibazo, abantu bamara ibibazo byihutira ko n'abakemura ikibazo kiramba kugira ngo abantu bazagira amahoro. Urumva rero mu bibazo nk'ibyo ngibyo burya abantu benshi cyane usanga baba bashyushye kubera ibibazo by'ako kanya, ariko ngira ngo ikintu umuntu yashyira imbere ni imishyikirano, ngira ngo iri mu kubera i Kampala ko abantu bakwicara bakarema imbona imbano y'ikibazo. Urumva ariko icyo nashaka kuvuga ni uko mu by'ukuri imishyikirano gene ari nayo muri analyse yanjye nkanjye ukurikira cyane ibintu by'akarere k'ibiyaga bigana na Afurika muri rusange, ntambara ntaho yari yakemura ikibazo, ahubwo imishyikirano kureba imbona imbano y'ikibazo ni iyihe no kureba umutekano w'ibihugu by'abaturanyi. Kuko mu by'ukuri wowe nuvuga ngo ngiye nkeneye amahoro, udatanga abandi amahoro, udaha abandi mahoro umuturanyi, ntabwo ushobora gukemura ikibazo cyawe undi afite ikibazo. Urumva ikibazo cyawe cyagombye kuba gitanga amizero ko wowe nubona amahoro n'abandi bazayabona. Ariko mu gihe buri gihugu kivuga giti umutekano muke, afite impungenge z'umutekano wanjye, ngira ngo abe Uganda bumva ikibazo cy'umutekano wabo, u Rwanda bushobora kuba bufite ikibazo cyabo cy'umutekano cy'abari abantu bari hariya muri Congo bashobora kuza bakongera bakaruka bagatera hano. Urumva mu gihe ibyo bihugu by'abaturanyi bifite impungenge z'umutekano wabyo biragoye uwo kuvuga ngo usukavuga ngo kanaka ngo niwe unteza ikibazo. Njyewe mu by'ukuri numva atari wo muti, ahubwo umuti urambye ari uw'abantu bakwicara bagakira. bakemura ikibazo badakoresheje ingufu zayo.
Ndabashimiye bwana Frank Mwine. Bwana Enoch Ruberangabo, noneho muranyumva neza?
Ndabumva umurongo wari wacitse rero se.
Uratwihanganira gato n'ibyuma bya telefone, ariko dukomerejeho cyane cyane twavugaga ku bijyanye n'uriya mutwe w'ingabo za ONU mushya bise Brigade d'Intervention iri mu karere ka Kivu y'Amajyaruguru. Murebye uko ibikorwa by'umutekano, imirwano ihavugwa n'ibikorwa by'uriya mutwe wa 23, mubona mwe muri aho ngaho mu karere hari uruntu rw'uko intambara yindi ishobora kuba yakubura umutekano karushaho kwa mubi mu gihe umwanzuro utaraboneka?
Wenda nizo narimo mvuga n'umukanya, amahoro yo muri aka karere agomba kuva mu bategetsi bategeka ibihugu bibanyi, cyane cyane u Rwanda na Congo n'Ubugande. Abayobozi b'izo bihugu rero bagiye bakicara hamwe bakaganira ibintu za kooperasiyo isanzwe, niko nabivugaga mu myaka itatu igihe bariya bakoze enezentrowa bari muri guverinoma hariya muri Kivu y'Amajyaruguru na yepfo, hari hasigaye za gurupalume nkeya cyane, ndetse na efuderere yari imaze kugabanuka cyane, ku buryo ibihugu bigiye hamwe bigashyira imbaraga hamwe ibibazo byaboneka, kuko umutekano w'uburasirazuba bwa Congo ushingiye mu karere, kuko u Rwanda rurega ngo efuderere riri muri Congo, Congo nayo ikarega u Rwanda ko ishyigikiye abikoresha kugira ngo bahungabanye umutekano wa Congo. Ubu rero ibyo bihugu byicaye bigakora muri cooperation bitari ibintu rero z'amarangamutima. Kuko
Enoke Ruberangabo tongeye kumubura ku murongo wa telefoni. Bwana Habimana Theoneste mwe aho mu France, nari ngarutse ku kibazo kijyanye n'amagambo cyane cyane amaze iminsi avugwa hagati y'u Rwanda na Tanzania, nyuma y'uko perezida wa Tanzania Jakaya Kikwete asabye ibihugu biri mu karere k'ibiyaga bigari kuba byashyikirana n'imitwe ibirwanya, asaba cyane cyane u Rwanda ko rwavugana n'umutwe wa FDLR kugira ngo n'ibiganiro hagati ya Congo na 23 bibashe kugera ku myanzuro iboneye. Jakaya Kikwete akumva neza ko ibiganiro ku mpande zose, ibiganiro byaguye ari bibatuma aho ragaruka mu karere k'ibiyaga bigari. Mwe mwibona mute bwana Habimana?
Ba no nge kumva ibona n'ubundi na kuze kubivuga igihe cyose atanze ibiganiro kuri radio Ijwi rya Amerika cyangwa se nsobanura amategeko mpuzamahanga, nuko mugenzi wanjye Frank amaze kuvuga mu kanya ku imishyikirano ari ngombwa. Imishyikirano rero nta hantu nta muntu ukiri intambara imbere, imishyikirano ni ngombwa, n'abantu bararwana bakarasana bakagira gute, ariko byose birangira iyo abantu bicaye ku meza bavugana. Gusa ikibazo gikomeye muri ibyo perezida wa Tanzania avuga ni ukuri, abantu bose barebwa n'ikibazo bagomba kugira imishyikirano. Ibyo nibyo, ntawavuga ngo hoya ngo mu guverinoma y'u Rwanda ngo ntiyashyikirana na FDLR, ahubwo mu bikorwa ikibazo ni ukumenya ese guverinoma y'u Rwanda izashyikirana na FDLR, kuko akenshi byagaragaye ko y'abantu bari mu ntambara batanye mu mitwe bagomba kugira ingufu zingana. Ni ukuvuga ngo rero FDLR kugira ngo ishyikirane na guverinoma y'u Rwanda, ni uko FDLR cyaba bigaragaza kuko ari n'agace k'u Rwanda yafashe, cyangwa ari aho ifite yafashe ubutaka bw'u Rwanda kugeza ubu ntahahari. Sinzi rero ry'ukuntu bashyikirana, ese bazashyikirana FDLR ivuga iti ahangaha twari twafasha aha, ese bazashyikirana bigende gute? Ni icyo kibazo kigomba kubanza kurebwa. Nkeka rero ko guverinoma y'u Rwanda yo ndavuga guverinoma kuko abantu bakunda kubyitiranya na leta, ibyo nabyo tujye tubigarukaho cyane, leta na guverinoma biratandukanye. Guverinoma iriho ubu ngubu yo ivuga ko ishyikirana na FDLR kubera ikibazo cya jenoside, harimo politiki interiyeri y'icyo gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma wajya mu mategeko mpuzamahanga ni uko hagomba kubaho raporo de force. FDLR n'ibiri muri raporo de force bazashyikirana, niba ntayihari ubwo bizagorana. Icyo ni kimwe. Ikindi gishoboka rero ni uko kinanateza n'ibibazo ni ukumenya nimba politiki y'u Rwanda ubu ngubu nyine abanyarwanda ubwabo bagomba kumva ko abanyarwanda bari hanze bagomba gutaha, bagomba gushyikirana, bagomba niba ntabihari ubwo nanone ni politiki yo mu Rwanda muri guverinoma n'abanyarwanda bagomba kubyerekana, ntabwo ari Tanzania. Tanzania ni icyifuzo yatanze ni cyiza, ariko icyo cyemezo kirebwa n'abanyarwanda. Guverinoma yari yenda ari muri hari demokarasi, hakaba nk'amatora, hakaba
nta ntambara ikoreshejwe indi guverinoma yasimburiri yayenda yashyikirana na FDL cyangwa se FDL niba ifite ingufu nyine nayo yagomba kuzerekana kuyishyirana na guverinoma ariko bajya kunganya nkuko inkotanyi nazo zashyikiranye na Habyarimana nuko zari zabyumva FDL yo nta hantu mbona ubu ngubu tuvugishije ukuri yavuga ngo irashyikirana na leta nta ngufu ifite itari muri position de force njye niyo position yanjye
ndabashimiye cyane bwana Habimana Theoneste mwihangane gato ndebe ko nagarura ku murongo Enoke mwihangane gato mbagarutseho mwe bwana Enoke Ruberangabo muri aho ngaho mu burasirazuba bwa Congo niho habera imirwano umutekano nk'uko mubizi ni muke cyane amahoro ntari hafi hari n'amagambo cyane cyane nka perezida wa Tanzania Jakaya Kikwete ndetse n'u Rwanda bamaze iminsi bagirana amagambo baterana amagambo nyuma y'uko perezida wa Tanzania Kikwete asabye ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari n'imitwe ibirwanya ko byajyana ibiganiro asaba u Rwanda by'umwihariko ko rwaganira n'umutwe wa FDLR ururwanya uri muri Congo iki cyifuzo cya perezida Kikwete mwe mubona ariyo cyafasha ku mutekano n'amahoro arambye mu karere k'uburasirazuba bwa Congo
twebwe nk'abanyekongo ikibazo cyose igitekerezo cyose gishobora kugira icyo cya kontribuwa mu kuzana amahoro muri aka karere ntagihe nk'abanyekongo tutagishyigikira kuko u Rwanda ruravugana na FDLR tuzi aba FDLR bari hariya mu burasirazuba bwa Congo batashye bavugana n'u Rwanda barataha ubwo rero n'abasigaye bazavugane batahe bagende bajye iwabo mu Rwanda kuko bose ni abanyarwanda nk'uko tudashaka ko ingabo z'u Rwanda zigaruka guteza akavuyo umutekano muke hari iwacu niko dukeneye ko na FDLR zazataha nk'uko n'abayobozi babo benshi bakomeje gutaha nashyikiranyo ndagira ngo hari ibintu ubutegetsi bw'u Rwanda bukomeza kubesha amahanga imishyikirano barayikora na FDLR sinzi rero icyatuma batanayikomeza kuko barayikoze uribuka byakomejwe no kuvugwa nk'uriya mugabo rwarakabije n'abandi bajyanye benshi ngo basize barimye FDLR muri Congo buriya se rwarakabije yagiye i Rwanda batakoze imishyikirano n'abandi basigaye muri Congo
ariko bwana Ruberangabo iyo mishyikirano hagati y'u Rwanda na FDLR ntago izwi ku mugaragaro
bo sinzi uko babikora ku mugaragaro babikora rwihisha bariya barwarakabije nibo navugaga igihe bagiye nta mishyikirano bakoranye na guverinoma y'u Rwanda kugira ngo batahe n'abandi batashye benshi n'abandi rero bazakomeze niyo ari imishyikirano bazakora ku cyangwa se bihishe uko bazabikora n'abanyarwanda nibo babizi bazabikore abafite rero batahe bave muri Congo niba ari u Rwanda ibiri abanyarwanda bazamenya uko babirangiriza iwabo ariko bareke kuguma ku rwitwazo rwo kugarura abasirikare b'u Rwanda muri Congo kuza kwica abakongomani no gukomeza guteza intambara za buri gihe no gusahura no gukomeza gusahura Congo
none se bwana Ruberangabo mubona ko ingabo abasirikare b'umutwe w'inyeshyamba za FDLR baramutse bavuye muri Congo bagasubira mu Rwanda mwumva amahoro n'umutekano birambye byagaruka muri Congo mu gihe inyeshyamba zama 23 zikirwandira hariya mu burasirazuba bwa Congo
amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Congo cyane wapfuye kuva nyuma y'intambara y'u Rwanda nyuma ya jenoside y'u Rwanda 1994 inkozi z'abanyarwanda zigeze muri Congo nubwo hakomeje kuba ibibazo bikomeye cyane ubwo rero kivuga ngo wenda amahoro yahita aba ubwo abanyarwanda bagiye ariko ni kurya bavuga ngo ukororakira abarimo agabanya kiriya kibazo cya FDLR abanyarwanda bitwaza ingabo z'u Rwanda zitwaza ubutegetsi bw'u Rwanda bitwaza intambara muri Congo bikemutse Congo yakomeza nayo igatumira ibibazo byayo
kugira ngo telefone zakomeje kwanga birumvikana ku ruhande rwa Enoke Ruberangabo ariko nagira ngo duse nk'abanzura gato tubaye nk'abizenguruka birumvikana ntago tuvuze byinshi nk'uko umuntu yabyifuzaga ndi kimwe nuko abatwumva babyifuzaga kubera ko telefone zakomeje gucika ariko bwana Frank Mwine nagira ngo duse nk'abanzura ku ruhande rwanyu murebye nyuma y'inama y'inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU yabaye ku wa kane tariki 24 ukwezi kwa karindwi uyu mwaka mwe mubona intera yindi mwumva yakomerezwa kugira ngo kiriya kibazo kibashe kubona inzira cyakemurwamo ni iyihe mwatubwira
urakoze cyane reka mvuga akantu gatoya cyane ko bagenzi banjye babiri bamaze kuvugaho hari abavuga ko u Rwanda rushobora rwavugana na FDLR ariko burya ibiganiro iyo umuntu abirebye cyane cyane bishingira ku bintu bibiri ariyo icya mbere strategy politique political strategy hakaba na strategy militaire ibyo bintu bibiri rero iyo urebye muri politique FDLR objective yayo ni iyihe waganira nayo uvuga mugire icyo ni ikibazo gikomeye cyane iyo urebye ibyo basize bakoze mu Rwanda hano ni ideology ni ingengabitekerezo bafite kugira ngo wicarane nabo mugire cyo mwageraho mwavuga iki urumva mu rwego rwa politiki rero usanga hanini cyane ni ikibazo kugira ngo bamwe batanumva cyangwa batanazi no ku rwego rwa militeri kugira ngo mugenzi wanyu abaze kubivuga ati honest ati ese imbaraga zabo bafite ni izihe ariko reka tugende kuri bavuga by'inama yabaye n'iki cyo yageraho
cyane
icyakurikiraho urebye Etienne ikintu abantu bagombye kwibandaho ni ukureba imvo n'imvano y'ikibazo cy'aka karere ikitera ikibazo cya hano ni ikihe ese umuti nyawo waba aruhe nibarebe umuti w'ikibazo bakemure ikibazo bashingiye ku burwayi nk'uko umuntu yavuga ati ndwaye uburwayi ariko reka nkize igitera uburwayi aho gukiza ibyurizi by'uburwayi nge ndumva mu by'ukuri tumaze no kubivuga ko cyane ko ikibazo cya Congo iyo ukirebye cyagombye gukemurwa n'imishyikirano nibarebe uko abantu bashyikirana n'ibyo babuze inshingano bihaye abapariti ziri mu kibazo cyangwa bareba n'icyo kibazo bicare barebe ko ikibazo cyakemuka ariko nibarebe n'igitera ikibazo aho kureba ibyurizi by'ikibazo
ndabashimiye cyane bwana Frank Mwine namwe ndagira ngo natwe namwe mwanzure bwana Habimana ho mu Bufaransa mwe murebye nyuma y'inama n'ikibazo cyane cyane uko cyifasha hariya mu karere k'uburasirazuba bwa Congo imirwano imaze iminsi havugwa amagambo amaze iminsi ayikurikirana yagiye avugwa mwe mubona intambwe yinda abantu bakwizera ko yakurikiraho kugira ngo kariya karere kabe kagarukana amahoro n'umutekano birambye mwatubwiraho iki
mbonereza ngo araho mugenzi wanjye yaravuze kubera na strategie militaire cyangwa la strategie politique ibyo ni ngombwa ntabwo nubwo ari no kuri FDLR gusa ni no kuri biriya bihugu birebwa n'ikibazo FDLR ni umutwe uri aho ngaho ni kimwe n'iyo mitwe yindi yose ubundi mitwe ivuka mu bihugu yo guverinoma zihari ndavuga guverinoma ntabwo ari leta byo tujye tumubitsindagira guverinoma zihari zananiwe zidafite umuti niho wavuka icyo bita civile wo mu cyongereza cyangwa agere civile nka iziba zagiye zibaho mu Rwanda n'i Burundi n'i Congo kubaho guverinoma zihari ziba zidafite umuti w'ikibazo ariko kubera ko noneho ikindi kibazo gihari niho nuriya umugenzi wanjye avuze ikigomba guhinduka ni uko la strategie politique niyo igomba kuba hejuru ya strategie militaire ikibazo rero kiri hariya ni uko bose bari muri logique ya violence ya gisirikari politique ndihari ntabavuga rero ko niyo ONU yafata ibyemezo ikabifatira New York n'iyo miryango yindi hagomba kuba impinduka cyane cyane muri Congo hakaba ivugururwa no mu Rwanda nawo hagomba kuvugururwa espace politique sindigaruka kuko byavuzwe n'ibindi biganiro mu bindi biganiro byinshi noneho ikindi kibazo ni uko abanyarwanda n'abanyekongo muri rusange nibo barebwa n'icyo kibazo nibo bazashaka umuti yego nubwo ndasuzugura amategeko mpuzamahanga ko babafasha ni ukubafasha ariko ubwabo ikibazo nibo kireba nkumva rero igikwiye gukurikiraho mu karere ari uko nkuko twigeze kubiganiraho nanone CPGL yaba yakoraga iriya mipaka itaremereye abantu bashobora gutembera nk'abari iwabo naho iyo FDLR iri ntibigomba gushyiraho undi mutwe abanyarwanda ko baba bemerewe gutembera iyo bagiyeho bakayireba n'abanyekongo nabo bashobora kujya mu Rwanda muri iriya miryango niyo igomba kuba operationeli yari ihari
bakayiha ingufu ni integration regionale niyo mutuzabikemura nge ngona nta wundi
ndabashimiye cyane ubwo bwana Habimana Theoneste ndabashimiye namwe bwana Frank Mwine ndabashimiye Enoch Ruberangabo twakomeje kuvugana ariko telefone icika namwe abatwumvise uyu munsi nongeye kubashimira kandi namwe mbatumira kuri mikro mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi